Okutalangi ntjela abafana ngi-blind. Lento ngayifunda kwamandlwa. 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 Okutalangi ntjela abafana ngi-blind. Ngiyabona emehlweni. Ngisela isibaxondisenzi sokubeka ecaleni uphisi wena undushingam angazuphikani kanti wenzani umfana ngizokushaya iforum ngizokushaya ngewisi mina ngiyadini angihlula umthakathi ungabaleki ngoba sokulanda unjengekakasi liphuma olwandle thina siyashaya bafana zinting basibiza ama-king sehlula ama-chips swingisa i-chips sikhatha ama-chips kuyoqhamuka amasosha kuhluleka ukomanda ngimfake engcokweni. Phela mina ngisuke emakhaya, mina ngiyelusa, ngidlala izinduku. Mina ngitsizwa ngigiya ngobhoko, bazongenzani labo komando. Ngehlula bengishaya ngebhomu, bathi bangishaya ngejezi. Mina ngadark, ngihlula amabutho, bangibiza uyoung grip. Ngatshontsha i-drip, yeka sibhedlele, ngibize phungula. Ngirun ama-streets, angifuna ama-treats, songoshela i-style. Phela ngifamous, bayishola abantwana, bathi ngi-hot. Fuzuba bam, siyabatetisa, kwaphumbula. Phela siyarock, bafuna ukusiloya, bazohluleka. Sibona kare, impisa ngena, ngidosa inches. Phela nginkabi, yoyosha phansi, ngidropa amabhasi. Adurayo, ngizofonela, mase ngqekela, ngishaya ikhorasi, okwamanje. Okudala ngintshela abafana ngi-blind, lento ngayifunda kwamandlwa. Okutala 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 ngintshela abafana ngi-blind, lento ngayifunda kwamandlwa. I feel okay, don't give a damn. I'm lucky in Cobra, don't feel the same. You'll go insane, some people say I'm not the same, I just in pray. Just a piece of cake. I'll be okay, I smell the skunk. Feeling my drums, my time is now. When I'm talking, it's just I'm cutting. It's just I'm too fast, I drop a dope verse. Versus Gucci, trying to prevent. I'm just a kid, trying to present. Too much power on my hands. Feeling heavy all the time. Fucking time. Walk us back on the park. Spinning cars, parking cars. Standing up like a bouncer. Right on time. I've got my friends on my side. We go too much, we go too hard. We no heart. Riding on a horse. Feeling my pain. It's just two words. Just on a case. Feeling the cash. Just turn the page. Feeling insane. Okutala ngintshela abafana ngi-blind, lento ngayifunda kwamandlwa. 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 Okutala ngintshela abafana ngi-blind, lento ngayifunda kwamandlwa.
Sho, kwamandlwa. Angibize phungula. Beginning man, bafana ibancane. Mina ngiyashisa, ngiyofika izintwana. Ngizigaya ama-dreams. Sehlise nomphisa. Futhi ngiyadisa, ngifuza uphungula. Bathi mseluhle. Ngiphethe ney'sefu. Ngizonirev, like i-mod.